Hello, the fresh, fantastic music.
Salam anda.
Boy on this one, wrong side.
Downloaded from Castle Music.
Mama ungu ya lifasi nikatavela kuwana ntwa ili mubili. Maungulu ya lifasi nikatavela kuwana ntwa ili mubili. Okukuwa wokuku waba pepile banyani wabo kuku ni wondata ebo kuku wa luna.
Kalo jifo fantastic music.
Nalu mitai kalila luna waikulu wabuna.
Unafale fueli nela tolo mita. Kwa mapumbe kelo apazu wa mavita. Abakazu wa wawashwile kaufela. Balufu manelu na ingenu valivelela. Notiza kutu wanga mabizo abona. Nikulu woni sanga mavita abona. Vali babalo vezi fati womu saba. Baba pepile boku kwa boku kwa womu ziva. Musebezi wawona kiwa kulu kariziva. Kwa limulunga kaufela baba ziva. Zivalu siezi luna kise. Abashwile siziva.
Kama unguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili. Maunguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili. Boku kwa boku kwa bapepile banyani babo kuku ni bondata ebo kuku wa luna. Yo watalu babone. Yolo mbita ikalila luna baikulu babona.
Ikava tabo anikabona nani barusika lwaka. Ikava tabo anikabona nani barusika lwaka. Nikatavela kuzusa wukuko wapapile boma ni wanda. Ni wana wana ni kuzusa kwa sema wana hape. Ikava punda uya punda. Ikava punda uya punda. Wene ni utonga mama kande.
Wene
ni utonga mama kande konjilu wana.
Kama unguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili. Maunguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili.
Boku kwa boku kwa bapepile banyani babo kuku ni bondata ebo kuku wa luna.
Yo watalu babone.
Yolo mita ikalila luna baikulu babuna.
Uwata kutueza konfemu kubona. Kulikoni onze lulina kikubona. Kutine wabele kakatata. Hape wona neva sio kwa lilata. Mamu kuloka ofela neva balata. Livizo labona kibwa sikute. Neva safumaneni asi narikute. Wawo kibwa kuku wabwa kuku abondate. Kibwa zengadu dimani walikute. Kale wabanta kutobona bakale bahabo. Hanipumi kukaba tabo. Abakato ikandekela mbafitilevo.
Kama unguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili. Maunguli alifasi nikatavela kuwana ntwa ili mupili.
Boku kwa boku kwa bapepile banyani babo kuku ni bondata ebo kuku wa luna.
Downloaded from Castle Music Blog.
Yolo mita ikalila luna baikulu babuna.
Yeah, Thailand the group. Tigo boy on this one. Life mission never ends until the grave will start ten. Hey, so I'm a strong rapper. I stuck the president. I pick what's going on. Nakubona for.
I love Kazambi Hustle Records.
Go, Danny Dora. Pack West on B Zambia. Hashtag the president.